Katwina meni ministry yevye mvyanga no kutekera tekera iganga aide ya fulmobu sirivobu liye yuiku na mkaga no wumbi butano dinonga dansa ansanya ya government yala angirire binoni kalaniga ministry yevye mvyanga Ramadan Gobi nga kubanto busirivu musambu no wumbi butano edo dirija ye ivanda ne mvyanga kubange kule minimo eje agenda ulo kutairi no wumbi ugulie yomobisa tuwe kuminomu nana novu obuumbi obuli ebisatu kumi na munaana n'obukaire bibiri lino nga dakuwa kwabo ba pensoni abafuna empi yedda pensoni ate ng'obusiriivu bubiri n'obukaire n'akawumbi kalala eri ne dirijja okuba nga beyambisibwa okusasula emisaala n'okutumbula ensako edd'abakozi ba gavumenti. Gobi yagire maiso yategeeza nti minisitule era emaze n'okugema obuwumbi 28 n'obukaire bibiri lino nga dakusasula emisaala egy'abalamuzi abalijja okola ku nsonga obuli edda obutayisamya n'obugulumbo obunaaba nga buvuire mu kalulu kana ak'omwaka 2026 unakobana luvenga lw'omukulembeze w'eiganga okulonda abalamuzi abalijja okubaawo okulira emirango egyabonabona abatalijja kuba nga bafunye kumatizibwa n'ebina babivire mu kulonda butiini dempi yedbc bobuwumbi 28 n'obukaire bibiri tebalijja okweyambisibwa okusasula emisaala dayibwe.
We have released money for parliament continue doing their legislative work of we have released 91.65 billion shillings this quarter for parliament. Judicially, the judges are going to be busy rendering justice in the election time. Those who they cheated me here, we have given them the money. 28.27 billion shillings.